management ten na digi papa. Upa famo, famo. Obi mi de bokiro baby. That's why I love you more. The more I love you more. Ne kenge razi kuwa nyo. Nazifuna zawe hae. Vika deviko ya viko ya nyo. Nasigala kulinda kukutula deal. Tugire tuwe saleko. Lero, lero. Ngana kukukira komano. Wapi mide kukiro baby. Chana changu visanyo Mze naleta kazanyo Champangula mukazanyo. Wapi mide kukiro baby.
Wapi mide kukiro.
Mbata nambuzo tulo sheri.
Kiro kiro.
Wapi mide kukiro baby.
Wapi mide kukiro.
Mbata nambuzo tulo sheri.
Kiro kiro.
Gira duzanye chiru Nyagara saka sibu. Kazanyo kechiro Kunyumirwe sakasibo. Lame kena kuzita kumye nyo.
Kena kuzita
kumye rintu vya koro ninza nyo.
Ninza nyo mukwano.
Milade wa shi waine. Milade wa mi baby bibasa waine. Milade wa shi drop it. She drop it up and she pick it up. Wapi mide kukiro baby.